Calandania Music Promotion.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Zindagwa, call me Mr. WhatsApp.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa na nipo kuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kwe tatu chimba. DJ Faka kufuli muko chilimba.
ZambianJams.com.
Very humble weekend mind ishini mujango mudanso one song paripiti ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti petangala nsaka yetu ni brewery feeling like a slave mumuko sifulu majuwari patumba zilipo alikutipa tenda sikamba pakutwala patikwila matenda
DJ volume ulunda di neti pompo fole na punda soso vinka mukatwishi ni kunga soso vina nipaka vale nkumba nje life nani kumbwa kumukambei obwaiti kalabu kwa tivangeli espeke big seko kwa tivambeni na timposhe opo divangeli
who's got the keys to my jira patumba patu kwa nani pokuia kick them strong ni mahia we say it's going down over here
kale wango leta kwe mitondo iti manana muchipi na mwichi biongo hakuna kulale kwe tatu chimba DJ Faka kufuli umuko chilimba
numbers at the alley.
Exclusive
from ZambianJams.com.